Yeah, sikia vile ninasika kwenye hii beat. Check, check, yo. Rap era, rap nation, rap massacre, yo. Check this. Okay, niki happen nina toka kwenye pre. Na style mina rap, bado hawa ma rock rappers wana bonga shit. Mina hustle everyday, jua hizi beat. Nipate ati huu eta ni instrumental. Nda mtumia kama fundamental, statemental. Skia vile niku ish. Nizao Lego kwenye beat. Mini Harry, Harry Potter. Itabidi hume Harry, Harry Kizeya. Kubaya, ni kubaya. Wanagwaya cause mina mada kama chuna. The mada na wachuna. Vina, elimisha, hijami. Usletu tani kwani na bado nina speak fire. Itabidi wamegwaya. Wanachawa kama kawa kama dawa. Kichiwawa, naweza cheesy. Naweza piga cheesy. Jua hit beats when isha fresh. Nda kupiga coffee, mini sonko, nikishika mic, hiyo ni psych, hiyo ni dyke, hiyo ni another hit, another beat, another cypher, yo.
Nikispeak, warembo kuniambia, ni bebe wakati, misi mhando, mafala na waput, kando kaki atu minandia, natoka na ombio, spitting kadia, so sita, wakidai, hao ni wakali, na warun out na price. Gali, hip hop halisi neza go crazy banana ama fake rapper wana fanana eh itabidi niwaimbie ngoma oh nana 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 na they don't know wakati wana claim ni wa ill itabidi ni watumie cast kills bado na puliza na waseti kando kwa rap bado sindo wale my kings wakidi wakisig wana bonga kusu Lucifer wakati na roll na Lucy na niko fa okay ama rapper wana claim ni wa dirty but kwa advert ya homo bado wapa tikani ey bado wana bonga bonga shit P3s we taking over nigga na tubabaiki so kawen chenzi itabidi you sit on the mill funga nigga also nigga
Kichwa safika form ya overturn. Mahaters wana die ati chuna ku overturn. Niko chini chini ka form ya tabai. Wamepiga posi nika mkoro ana mimba. Awana kitu ya kutu nika mdungwa na mipa. Chuna na sped up kibira koko njamo ipa. Mahaters wana bunga mob kama muzi. Hakuna mrucha ivo alidai muzi. Dabodha afya yako kavirusi ya ukimi na ifai ni kutusi. Wacha ni kupe ma first line alisi. Ule mbaya niliko number one kwa Dutch prayer session first lane dani ya church beef na mini kakulis na ndovu kubiecha. Design ya dere nda step on you kaklacha. Una die paper ni show how much. Na si pesa ni karatasi ya kitabu so uskam kwa kasi. Unajipunguzi ya uhai usi ape walai na we ni mlagai ni true. Why lie walithani country ni yao na mita wa show vitaka. Worship no peleke amali hakuna chas no. Worship no peleke no more testimony. Unataka kukamwa ni test my money. Na washo kwa ikeme ni my guest homie.
Vesi wacha ni kushow vile si umada hii kesi. Na wendi yo judge black duo.
Okay, black makers, cake bakers from now. Real taker, yeah ni faker now land hackers. Killing my niggas, making the cheddar, dressing these haters, popping this music, loving their game. Dopado tumekuja kumada hii beat. Itabidi wajue rap era. Tume mada like this. Niki start, ni free, na style though. That's why my style iko so free. Hey, rap rap like this. You can go east, I'm a west. Makina with the best, hakuna ku test. I'm a fake rapper, itabidi ni wa west. Kwa game, waki copy and press. I do like this. We rolling like everyday Christmas. We bowling. Easy my cash, na spend like I know. Nigga, itabidi wajue venye tumeanza. Hawakuona ikikam na ifondo tunamada. Tumemada.